Atulanga kufa abantu abo abadda ku byetulese ne bonona ataki note bakiwa banga ne bawa kazi kwa jo bandi kikozoli mudiro naye babira maka kunkunamu ti omugenzi bakukumuka nkwata byenga iza ne babinsuza abamukira amaze okwolekerezira bonna balina kye beerabira tine bokulungula emyaka tubakole kibi omusiŋŋaana tubuzaabuzibwa n'ogula ebijinji ng'owoza muzimu twagusiba wabula obusungu bwa mukama otobugamba nkatayagonja ddala kiki ekiri mu nnyumba ya kafeero ng'ogyeko ekituumu n'obumanyi emivuyo egikolebwa abaana ne bannamwandu b'olowooza ennyo wandiga ebyo n'ebigwawo kale ono twanekambe oba yanywanga bunywi mwakubi olw'eggwanga omutundira amaka kati empewo olwo yamufuuyira ki so nnasooka n'embiwa ekyanya nga mmanye ebiriika abagombolozi naye munywanyi naawe tensingo kisekani nolaba ebyo n'otuula munyonyodde bwe nakowala ebulebu kooye nti senga babadde babo ogamba nalisirise pawulo luŋŋamyako mu ngeri etaasa ekyomusima kyamususeeko wabula kasitammwe mwekunamya mwanitaddeko omusika gwe yalonda kuba yakintuma ebyo kyabalema era yagala abeeko byabaluŋŋamya muli ku mbazi muwasatuke kubyama bye mmanyi nga nze sandyagadde ebbala mu nziina abaana walomberwa tukera mu nnyonja twandibalaze famire ezakuuma ebyabalekerwa bwe zikulakulanye ne tubalambuza ne bamawube ababira n'ebigwawo balyoke bafuna enjawulo okuwunda n'okusattulula kale kijja okubeera ne faamu ng'omwana tamanyi ntebwekamibwa yandifuuka biziringube n'ebiro kyamajaani so kya bugaga kyamalawo buli kewaleka abeera akagala gy'obeera nti wamuzaala omu naye bw'alina obbalisa nga gyebinakkira tebimugase sebo ne b'oli ba pulezidenti n'ozaala emiziina gy'abaana b'ofuga onyaga babwereere tamukiraalo ne weewummulira maali kyalirema abamulekosanya mpozi bali batebagadde anti ekigwekereza enkumbi n'esuluulu kigivunguyiza gina emiswangali gye twazadde gy'obeera enzalo twanywanywe basobola ennimi ku fesibuuku n'abanga wenya abamwebakako mwe mulina abagunda enjaye n'ebitamiiza ffe bye twabudde bomunenyeza mu bantu goswala bali kumanya gaffe bagatyoboola bino mbinyumya n'olumunkaaba pawulo ewa mukama yazaaki musajja watu n'okunywa enguuli gaali endaga zibuga bulamu abaana be bandibadde nga baganda be mbu buzaale bwe obutankanibwa neetonze ku lwabo olw'ebyo ebyaliwo tuzaala mibiri nga bw'obimanyi katangaze ku buzaale wa kafeero weewaawo nga bingi byogeddwa nze mmanyi ekisembayo sooyo dembe ly'okunoonya kyempitibwa musajja munnakyagwe essimo gya mbeere muve ku mpulubujuza abatyoboozi bwe biyifuukamu ebijoboobwa omwana alyagala ndimubbirako naye n'ekebe gyetukuŋŋaanya gituzaalire mukama wabatakusaasidde gifana ne mesere kama uruwe sura neda kubegere vya njini muu bajula kutubuza ene kila mochu ibya kasigu kila vya libitia waluone bakube vya si ato yogole nari kusautua engela yomodare tagula chivanja nogutungula kumola mboi tebisiri kiwa na yapana muganda wange wa mulimba nyo abana zijira enjala mbalize mwakwe kwe yako ne muntuka mbalengera mokoza mwenyangu uzungo kula banyo laga manju nongulire nkwale ya yetapula dina koya kuzala soma chakumeka oliko wasiba koya tunya kugambe funena kuyo wogi umuliza akataka kaliwe tuwa muganzika temugeze kukala gaba guzi mubeko neyo muteme kumbi kube manyo kukulula bantu temumaranga gabi keya kole mbali masoko ne kole vikunganya mandibulwa nezigulo buji ngaba kodo mye kilalo baki gobye ekisanya bintu vya fude administrator genulo wozachi teka wateke risi babi zanyira muntu muli mugundi gwafa gucha seremba womutima yeja yebubondo mbuye katenda ubisabaliyo ekitegeza nyoko ya yendera mufumbo banange kisana na kulima nola bashaire yetunda ngawoza sekandi ya nzala enako erimukola manya nebizezengere bikwesibaku Jani ena gigobye wange ero musikuza tabanjiza temukaza ne mumbora nyizabana pematu joga ne tubasirikirira ajagala bakuje ko musayiko ofuna watu fuogusa wewara bali kushimura je babase pana bakanire byo busika Zawaki change vya mazo chuka Ero wali omorenzi kwenzirako Akikita nyeza sule mudiro Nebi ange yali ya bingo bamu Bebe bitu kuna meze mishinji Nga kuzara ya kule mbede Zenoru na kule ndi abulire seno Ndise chiko wenta wanyiza Olu imbala basudelu mubwa uti Nsibeka kadereta zoli nao Lukirezo muimbi watanu Gomutu waniranga wakoka Ono yandi budwa mu university budu na damo kutinta butu Na kukafiro gwandi badegutu Ngaba somesa Uganda veri nao Nyenda mubula mwesomero Aba wagizi nsaba nziru kirirwe Na baezi mbasubiro kufeyo mumwe Demubanyi mangane mpewuka Kuluro jaba kore dense no Gisoso wazibwe kuluwa wincha Kuno mudali we muta nisoga banga Mbola wange mpale kuno kide Bana ya ufuzi bebula ya bubula Kambuza chichiche batu jona Ngomu tuwa mufire luchaya Asinga bakati kiraba ise Tuani zimbie yedwa ira mumanyage Kubaya ruanyi sanda ukera Mpade yetako kuberecho Uludane viroto yangi vyandirase